basumba waruyoboye kino kino.
Iyi mwumva na radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika, mu Burundi muri mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.vewa.com no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio Yacu. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumvaho muherereye hose ku isi, mbashimira ko mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze mwese muri iki kiganiro muri Isanga. Uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'abangavu baterwa inda. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi rivuga ko abangavu babyara bafite hagati y'imyaka 10 na 19 y'amavuko, aribo baba bafite ibyago byinshi kurusha abagore babyara bafite imyaka iri hagati ya 20 na 24. Iri shami rya ONU rivuga ko abana babo nabo bashobora kuvuka bafite ibiro bike, kuvuka batagejeje igihe no kugira ibibazo bikomeye bamaze kuvuka. Turaza kureba rero muri kiganiro hamwe n'umutumirwa wacu zimwe muri izo ngaruka, twibanda kuzijyanye n'ubuzima cyane cyane ko umutumirwa wacu ari muganga kandi yakoze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Ni Madame Odette Nyiramirimo. Ndibaza ko benshi muri mwe mumuzi, bamwe mushobora kuba mumuzi mbona nkubone cyangwa se ku mashusho. Kubatamuzi rero nta kibazo, ndamubabwira muri make mu mwanya, bityo mumenye uwo muri we muganira nawe kugira ngo mubashe kwisanzura nk'uko bisanzwe. Mube hafi rero ikibazo cy'abana batwara inda imvura gihe twese cyatureba. Mukomeze muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara, mubaze cyangwa se mutange inama n'ibitekerezo kuri radio yanyu. Abo twari kumwe hushize muribuka ko twaganiriye na Padiri Theophile Hakizimana, ashobora kuboneka no muri iki kiganiro ku bibazo by'abangavu batewe inda bafashwa na paruwasi ya Kinunu aho ashinzwe urubyiruko, kugira ngo rero bafashe fasha abo bana guhangana n'ibibazo barimo byaturutse ku kubyara bakiri bato. Yatubwiye ko hafite abamutera ingabo mu bitugu, muri abo rero batera nkunga muribuka ko yavuzemo Madame Odette Nyiramirimo. Tunabizeza ko nawe tuzamutumira akatuganirira. Uyu munsi rero twamubazaniye, nari nabibemereye kandi nk'uko nabibabwiye ndamubabwira. Ni Odette Nyiramirimo, wakoze umwuga wo kuvura ababyeyi imyaka myinshi, nyuma aba umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, aza kuba senateri aho yabaye perezida wa komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu. Nyuma yabaye depite mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, aho nanone yayoboye komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage. Uyu munsi nk'uko nari mbivuze, Dr. Nyiramirimo uwo mutumirwa wacu ari mu kiruhuko cy'izabukuru, afatanije n'abapadiri ba paruwasi ya Kinunu muri karere ka Rutsiro aho havuka, bashyize hamwe abana b'abakobwa babyariye iwabo babakorera ishuri ribigisha umwuga w'ubudozi, guharanira uburenganzira bwabo, babaha n'ubundi bumenyi butuma bagira imibereho myiza. Ikindi kandi ni umubyeyi. Dr. Nyiramirimo rero nk'uko nari nabivuze ni umutumirwa wacu, uko mubyumvise ni inararibonye. Mube hafi rero muganire nawe kuri radio yanyu. hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndi kumwe na Nelson Robs ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Nadia Taha. Nadia Mukanya arabahamagara ku mirongo ya telefone abamaze kuduha nomero zabo, mwakoze cyane rero nabandi turazitegereje. Reka rero tumwakire, twakire umutumirwa wacu Madame Odette Nyiramirimo, uraho neza, urakomeye.
Bravo cyane.
Yambanje kugushimira uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo, wakoze cyane rwose kwitabira ubutumire.
Kuri nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye kugira ngo tuganire, cyane cyane tuganire n'urubyiruko n'abandi bose batwumva, niba bazadufasha nabo gukomeza kurwanya icyo kibazo cy'abana batwita cyangwa banahohoterwa bakaba imburagihe. Ubwo rwose ndahari turaganira.
Yego, murakoze cyane. Uyu munsi rero turebe, tujyane cyane, tuvuge ku ngaruka ndetse n'ibibazo by'ubuzima abakobwa batwara inda bakiri bato bahura nabyo. Hari ibibazo bitandukanye nk'uko muza kubitubwira, umukobwa utwite akabyara imburagihe ahura n'ibihe bibazo. Nkuko nari mbivuze, twibande kuri ibi ngibi bijyanye n'ubuzima, amagara mu Kirundi nkuko babyita, cyangwa se sante mu Gifaransa. Mubishoboye mwabitondagura ku buryo nyuma twagenda tubivugaho buhoro buhoro. Ni izihe ngaruka muri rusange umwana agira, umwana w'umukobwa ubyaye imburagihe agira, cyane cyane ku buzima, hanyuma ubwo munatubwira n'izijyanye n'umwana?
Nakoze cyane. Nubwo mumbajije ku bijyanye ku buzima cyangwa ku magara, ndi buvuge ibijyanye n'ubuzima nka sante cyangwa ibijyanye n'ubuvuzi gusa, kuko umwana w'umukobwa iyo agitwita agira ibibazo bikomeye cyane 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 bijyanye n'uko naho ari ababyeyi, abo baturanye, abo babana, abo bigana, niba yigaga uko bari bumubone. Icyo kintu nicyo cya mbere umwana w'umukobwa kimutera impagarara, ndetse akaba yagira noneho n'ubuzima bubi bujyanye navuga no mu mutwe, by'ibyiyumviro. Ikindi cya kabiri ni uko iyo umwana w'umukobwa atwise akiri muto cyane, muto cyane ni ukuvuga munsi y'imyaka 16, iyo umwana atwise icyo gihe, murumva umubiri we uba ugikura, uba utaragera aho ukomera ngo ube umubiri wo gutwara inda ngo igere ku gihe cy'amezi 9 ivuke neza nk'uko biba bikwiye kugenda. Yego, bishobora kubaho, ariko biba ritombora. Akenshi usanga abana b'abakobwa batwise muri iyo myaka iri munsi y'imyaka 16 bagira ibibazo bikomeye, ari muri cya gihe batwite inda ikaba yavamo ku buryo bworoshye, kandi ikatuma yanagira n'ibindi bikurikira, inkurikizi mbi cyane cyane zijyanye no kuba kwinjiriramo uburwayi. Murumva inzira ya nyababyeyi iba yafungutse, hakaba hakwinjiriramo infections zinyuranye, akaba yagira ubuzahare bwanatuma ashobora no gupfa, cyangwa se akaba yazananirwa kubyara akaba ingumba byaturutse kuri iyo nda. Inda rero ikomeje ikagera igihe cyo kuvuka, mu gihe cyo kuvuka naho ashobora kuba imurikizi nyinshi. Akenshi usanga ubwo kubera yuko umubiri utarakura bihagije biba ngombwa ko bamubaga, kandi yarashoboraga kuzabyara neza mu gihe yari kuba atwise ari mukuru, ariko niyo abyaye akenshi kuko anihisha, akaba yagerageza no kwibyaza, akaba yabikorera cyangwa ahantu hadatunganye ashobora kwangirika mu gitsina, akaba yakwangirika nyababyeyi, akaba yagira rwose indwara zikomotse kuri ibyo nyinshi mujya mwumva nk'abajojoba, mujya mwumva nka abo inda yahitanye se kubera kuva cyane kubera inkurikizi zabayeho, ndetse murumva ko ibijyanye rwose n'ubuzima bw'imyororokere bushobora kuhangirikira bya burundu.
Yego.
Hanyuma rero nizo ndwara cyane cyane navuga z'ingenzi bijyana nabyo.
Yego. Ku bijyanye n'umwana birumvikana hari bimwe mu dushobora kumva mu byo maze kuvuga, hari nko kubyara nyine umwana aba umuntu abazwe, hari ingaruka bishobora kugira yenda no ku mwana cyangwa se kuvuka kubavutse imbura gihe akavuka ari mutoya, mwatubwira n'ibindi bibazo bishobora kuba ku mwana ubyawe n'undi mwana.
Yo mwana ubyawe n'undi mwana we rwose nabo bafite ingorane nyinshi, akenshi ashobora kuvuka atagejeje no ku biro, niyo yaba yavukiye y'amezi icyenda asanzwe akaba yavuka ari munsi y'ibiro bibiri n'igice, kuko navuga ko iyo bigiye hejuru ya bibiri n'igice ho nta kibazo biba biteye cyane, ariko akenshi kubera nyababyeyi imutwaye iba ari ntoya cyane, akenshi abo bana b'abakobwa baba bafite navuga risike nyinshi. Hari amagambo ayoberana mu Kinyarwanda cyangwa agatinda kuza, abafite risike nyinshi z'uko abyara wa mwana igihe kitageze akaba prematuré, nuko akavuka mu mezi arindwi umunani. Icyo gihe rero uwo mwana umutse icyo gihe hari byinshi ababuze, icya mbere aba ashobora no kunanirwa guhumeka akivuka, akagira ibyo bita mambrane ya rine, ni ukuvuga ko mu ibihaha bye biba bitarakomera bikaba byatuma ahumeka nabi bikaba byanamwitana, cyangwa se yanabaho hakaba hari umwuka wa oxygene yabuze mu mubiri utuma hari ingaruka zizamubaho kera nk'igicuri n'izindi ndwara zijyanye n'imyangirikire y'ubwonko kubera umwuka wabaye muke muri icyo gihe kivuka. Ariko kandi umwana n'ubundi uvutse atagejeje igihe agira ibibazo byinshi by'imikurire, akaba yagira n'ibibazo ndetse by'ubwenge nyuma kubera uko yahungabanye akiri gatoya. Ikindi kuri abo bana, abana babyawe n'abana b'abakobwa noneho bashyira n'ibibazo by'ubuzima muri rusange, kuko umwana w'umukobwa ubyaye hakaza afite nta kintu kimufasha mu mibereho, na wa mwana abaho nabi, ari indwara zikaba zamuzahaza, ari imirire mibi ikaba yamuzahaza, ari noneho no kubonwa nabi n'umuryango umuhahana, ugasanga aje atakunzwe ndetse n'umubyaye rimwe na rimwe akamubyara atamukunze, ugasanga n'ubuzima bwo mu mutwe bwa wa mwana burahungabaniye cyane, ariko n'ubuzima bw'imibereho bw'imikurire n'ubuzima bw'umubiri nyirizina ugasanga burahungabanye.
Atazi n'uko ashobora gufata uwo mwana kuko nawe ubwe nta experience afite, n'abantu bakamutererana akaberwa uko amwitaho
cyane rwose, kuko no muri iki gihugu cyacu kandi bibana no mu bihugu byinshi bimwe na bimwe ntakwirirwa mvuga, ariko cyane cyane abumva Ikinyarwanda mbona ari nabo bakunda kugira iyo mico cyangwa ako kamenyero ko kwahana abana babyaye imburagihe, kuko mu bindi bihugu hari naho usanga bishimiye ko umwana wabo w'umukobwa abyaye bakita kuri wa mwana ugasanga umuryango wose wahagurutse, ariko mu bo dusangiye ururimi rw'Ikinyarwanda benshi usanga ahubwo babifata nk'aho ari icyago kiguye mu muryango, ugasanga rero wa mukobwa ubyaye baramutereranye ntibamufasha, ariko ubu nko mu Rwanda dukunda kubyigisha cyane nko muri ako gace mwavuze mutangira iki kiganiro, kiwacu mu Rutsiro aho hitwa Ikinunu ngo ababyeyi rwose batangiye gusobanukirwa ko bagomba kwita kuri abo bana b'abakobwa babyaye bakanabigisha bakabigisha kurera bakabigisha bakinabyara bakabigisha konsa kugira umwana isuku kumufata neza ariko ibyo bitabaye umwana uvutse rwose arahazaharira cyane kuko ababyawe n'umuntu utazi uko ari buzigenze nabo kirerwa kandi agomba kurera
yego ikiganiro rero ijwi rya Amerika ritegura buri munsi ikiganiro muri isanga giha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika bagabaza ibibazo bagatanga inama cyangwa se ibitekerezo nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Yves Bizimana uranyumva wiriwe neza
yego mwiriwe
yego urahagana hehe
Bujumbura mu Burundi
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ahanini nduko ari birewe na ikurikiranye neza cyane sinamumvise ariko ahanini na ngisoma ubutumwa mwatanze muri isanga yawe yuko hari abana babigeneye bashobora kwibaruka hakiri kare bigatera ingorane nda naba kwishimenganirizo ibyo rero ingorane ziriho ziriho kandi ziravugwa kuko nariko nifuza kumenya mbega nibyo biratera ibikomere kuba yibungenze hataragera nko mu mico y'ikirundi ugasanga arafashwe mu kibano uko atabwirizwa gufatwa kera hoho bahahezabaga batamuca bifite igituma nyine gitindi ko mu mitaho
bakagira gute
barabata mu kinogo iyo umwigeme ashoboye kubyarira nk'iwabo akabyara akiri muto cyangwa akabyarira iwabo baraheza hari ikinogo babatamo
nezere ko ubu byahindutse uravuze ati kera
kera hariho nko mu mico y'ikirundi twebwe twabuze iyo myaka iheze twarumva ko imbere yuko tubaho umwigeme bishitse akabyara hakiri kare akanabyarira iwabo cyari igitoki ku muryango bigaheza abana agomba bakamuta ahantu atazamungukira n'uwo mwana yabyaye rero ubu twavuga tuti birapfuma nubwo hari ukuntu aheza agafatwa mu kibano nk'uko umenga yamenze agafatwa agakumigwa naho rero hari hageze aho bagira bati umuntu wishyitse akibaruka hakiri kare yokumvirizwa agatahwa agaherekezwa ikintu twakwita accompagnement psychosocial mu gifaransa kugira kumvure ntiyumve ko atari uburiho cyangwa ngo yikubwire ubwiwe bivanye n'uko ikibano kiriko kiramwakira kimuha isura yindi ego nota n'intererano yo kubona ko ibintu byorushirizaho kugira batahubwo ntibafatwe nk'ibicibwa nubwo ingaruka zidaheza zikaba kuwo yabyaye n'umwana yabyawe nyine
yego urakoze cyane rwose Yves Bizimana kuri iyo ntwererano yawe nibyo koko ubunze n'umuryango muganga yatubwiraga ko abana ubu ngubu bafashwe neza muri hariya muri iriya paruwasi avukamo aho bita kuri abo bana b'abakobwa turaza gukomeza rero tubiganireho twizera kandi ko n'imigenzereze cyangwa se n'imyumvire izakomeza kugenda ihinduka abana tebatereranwe baba babyaye cyangwa se abo babyaye urakoze cyane reka twakire noneho Benjamin ndabihawe n'Imana uranyumva Benjamin ndibaza ko ashobora kuba arangayeho gatoya yaduhaye nomero twamuhamagaye bari bambwiye ko ari ku murongo Benjamin
hallo
Benjamin
ndiko ndabumva neza
ubwo
telefone
Deka Benjamin tuve tumwihoreye gatoya turaza kongera tumuhamagare niba telefoni ye atabasha kutwumva nubwo twe tumwumva deka noneho Padiri Theophile ari ku murongo wa telefone Theophile Hakizimana muri paruwasi ya Kinunu nagira ngo tukwakire nawe ku murongo wa telefone Padiri uratwumva
yego ndabumva neza
ngiye mwiriwe neza
Yego.
Hari ibyo Madame Odette Nyiramirimo yaramaze kudusobanurira nk'umuganga yatubwiye ibishobora kuba ku mwana w'umukobwa ubyaye cyangwa se utwiteye hakiri kare mwebwe mwaganiriye n'aba bana hari bimwe muri ibyo bibazo mwaba mwarabonye haba kubana cyangwa kubana bavutse cyangwa se ku babyeyi babyaye muri makeye?
Murakoze cyane, ndabashimiye kuri umwanya mumaye. Nashimira mutumirwa wacu mubyeyi wacu Dr. Betanyira Birimo. Nuko mubimbajije rero bira bibazo koko igenda bigaragara haba ari ku bakobwa ndetse no ku bana babyaye. Kira kibazo cy'abana usanga barabana babyara abona yuko ari abana bafite ibibazo cyane cyane bagahura n'ibibazo by'igwingira biragaragara cyane, ndetse bikanaterwa n'uko nyine ari ababyaye ntabwo bazi bafite uburyo bwiza bwo kubitaho. Noneho hakaziraho na cya kibazo cyo mu muryango baba wa muryango utemera kwakira umwuzukuru be wamufata neza umube hafi, urumva bigenda bigira ingaruka kwa bari abana, ugasanga bahura n'icyo kibazo cy'igwingira ku buryo iyo baje hano kuri paruwasi usanga batameze neza cyane. Cyakora kubw'amahirwe bageze paruwasi tugerageza kubitaho uburyo muri iyo minsi ubona yuko bagenda bagarura ubuzima. Abakobwa nabo twagiye duhura nabo benshi bagiye bahura na ziriya ndwara batubwiye umuntu ashobora guhura nazo arimo arabyara akiri mutoya, ku buryo hari nabo bafite buriya burwayi bwo kuva harabo amakesi amwe n'amwe twagiye tubona, kandi byose ugasanga byaratewe n'uko kuba barabyaye bakiri batoya. Ibi rero byose muganga yagarutseho rwose n'ibibazo tugenda duhura nabyo kuri abo bakobwa, ntabwo ari bose ariko abarimo kesi zimwe na zimwe zifite bino bibazo.
Yego, murakoze cyane, turaza kongera dukomeze tubivugaho nabo bana bamwe turaza kuganira nabo. Ariko reka nongere nsubire ku murongo wa telefone tubanze twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika, kwa Musabyimana. Uranyumva?
Ndabumva neza. Ndabumva.
Ye, urahagana hehe?
Bo, jewe ndi mu Rwanda, ndi Rwamagana.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bo, jewe ntabwo ari ikibazo, ahubwo nashaka gutanga inyunganizi kuri biriya bibazo bari abana babyara imburagihe bahura nabyo, cyane cyane ku bangavu nyine abo bakiri munsi cyane cyane imyaka 18 iyo batewe inda bigize nyine buriya aba basambanyijwe. Gita gusambanywa ntabwo ari ugufatwa ku ngufu, kuko nk'iyo ufata ku ngufu umuntu nyine uzifite kandi umwana ntabwo tumufata nk'uwafashwe ku ngufu. Icya mbere, ingaruka ya mbere bakunda guhura nabyo ni ibintu twagiye tubamo ikoze imirimo itandukanye, harimo kuba ikoresheje imibereho myiza mu murenge, harimo kuba umwarimu muri sekondari ndetse ubwo nk'abandi umwarimu muri kaminuza. Twagiye tubibona kenshi. Icya mbere bahura nacyo ni uko habaho gutakaza uwo muntu. Umwana iyo amaze gusambanywa atakaza uwo muntu, iyo umureba ubona mbese imitekerereze yageze uko yangirika. Ni wa wundi uba udashobora gushyira mu bintu kwicara ahangaha dore icara wige tuza ntibishoboka, ndetse kubera ko aba yatakaje uwo muntu ndetse aba yangiritse mu mutwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri harimo ubukene. Byanze bikunze umwana w'umwangavu wateye inda wasambanijwe akabyara imburagihe ahura n'ubukene butandukanye, kuko icya mbere ntabwo aba aritegura kureba uriya mwana. Ibigenda ku mwana twese turabizi, uriya mwana ntashobora kugira gute, ntashobora mbese kubishobora. Ubukene umwanya wita bumufata kuko no gukora ntaba akibishoboye. Icyo cyari icya kabiri. Hanyuma noneho icya gatatu umwana ahura nacyo cy'ingaruka ni uko muri sosiyete uburyo bwo kuba mu muryango nyarwanda cyangwa se mu bandi bantu nabwo buratakara. Uriya mwana ni wa wundi utambuka akavuga ati ese buriya abantu barimo baravuga gute, abantu barimo baramfata ko ndi umuntu wananiranye, barimo baramfata ko ndi umuntu umeze gute. Ndetse umwana atinya sosiyete, iyo atinya umuryango. Icyanyuma noneho rero ni ubuzima bw'ejo hazaza bw'uwo mwana, ntabwo buba bugishoboka, buba bugora cyane. Aho ese ibibazo uyu mwana ubyaye ku myaka 15-16 ese uyu mwana noneho azabaho ate? Azavamo umugore se? Azubaka? Azarera se? Ndetse ibyo bintu bimwe ngerageje kuvuga ni ibintu bikomeye cyane twagiye tubona, kandi tubona n'umunsi ku munsi, akaba ari izo ngaruka zikomeye bariya abana bahura nazo. murakoze cyane.
Murakoze cyane kuba udusangije ku byo nawe wabonye kandi biguhangayikishije nk'uko bihangayikishije na sosiyete nyarwanda muri rusange. Urakoze cyane.
Murakoze
cyane. Dr. Nyiramirimo, reka twongere tugaruke ibyo mukurikije ibyo murimo kumva abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga, mwabivugaho iki muri makeya?
Ibyo abakunzi b'iyi radiyo Ijwi ry'Amerika bagiye bavuga bose byose nibyo. Ari Yves Bizimana yatanze rwose igitekerezo avuga ko kera babataga no mu Rwanda, nuko muzi ko abakobwa batwitaga imburagihe babajyanaga ku kirwa, ariko bo ntibabataga mu cyobo, babajyanaga kuri icyo kirwa kugira ngo abashi baze kubatwara. Ariko murumva ko babaga babajugunye. Ariko uyu munsi amahirwe nuko ibyo bintu bitakibaho. Ndashimira cyane n'ibyo Padiri Teofili yavuze, kuko nibyo koko biragaragara kuri abo bana bavutse ku bana b'abakobwa babyaye imburagihe, cyane cyane icyo kibazo cy'igwingira. Ariko no kuba abo bana baba badakunzwe nabyo bibagaragaraho, ubona bafite ubwoba, ubona umwana ujya kumwegera akaguhunga, ukabona yuko ari bake bashobora kuba bakwiyumva nko mbese muri environment cyangwa ahantu bakunzwe. Ni ibintu rero usanga ko ari ikibazo gikomeye kuri abo bana. Nibyo rero Profeseri Musabyimana avuze rwose. Usanga umwana iyo yasambanyijwe nk'uko yabivugaga, ubundi mu by'ukuri ni no gufatwa ku ngufu, nubwo aba nta ngufu afite. Ariko umwana usambanyijwe afite imyaka 13-14, mu by'ukuri naho baba bamushukishije, ikindi ni ingufu bakoresheje, ni ingufu navuga z'ibintu, ni ingufu za conviction cyangwa z'igitinyiro cy'umuntu mukuru wafasha kukana. Kuko tuvuze n'abafata abana ntabwo ari abo bahuriye mu nzira, cyane cyane ni n'abo babana mu ngo, ba nyirarume, ba se wabo bakaba barabafasha, abarimu babigisha bakaba barabafasha. Ni ikintu rero wumva kibabaje cyane, ukibaza ndetse uburyo kizacika. Hano mu Rwanda ho rwose babishyize no mu mategeko ko ufashe umwana akwiye guhanwa ni igihano cy'igifungo cya burundu, kuko ni ikintu ni icyaha cy'indengakamere. Nibyo rero ibyo abatumirwa rwose bagiye bavuga nabishimye, kandi numvise koko bagiye bunganira iki kiganiro turimo.
Yego, reka noneho turebe ko twakwakira n'umwana n'umwe mu bana bahuye n'ibyo bibazo. Fiete, uranyumva?
Ndikukumva.
Nuko wowe uri mu bantu bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakiri bato, ntabwo turi kutubukumenesha amabanga, ariko uratubwira muri rusange nk'ibyo wowe nk'ubuhamya w'icyo wowe wabonye mu bijyanye no guterwa inda umuntu akiri mutoya, ukurikije ibyo wiboneye n'amaso cyangwa se n'abo muganira bo mu bana bandi badashoboye kubona umwanya wo kugira icyo batubwira muri aka kanya. Nicyo batubwira?
Iyo umuntu abyaye akiri muto ahora n'imbogamizi nyinshi. Cya mbere nabonyemo, nacikirije amashuri, fatwa nabi mu miryango, kuba ntigisibwa mu muryango no hanze hose.
Yego, hanyuma ubibona ute wumva ari iki cyakorwa?
kubera yuko nari nabyaye nkiri mutoya na bagenzi banjye rwose ko twaganiraga barambwiraga bati seko mufashwe niko dufatwa kimwe n'uko twatinyaga kuvuga ko twabyaranye nabo kugira ngo batabafunga ariko atari ukuvuga atari uko bo babafasaga ahubwo ari uguti ari urukundo tuba tukibafite ariko bo batakibigusiye kuko bamaze kuzitera bahita bigendera ubungubu rero ukuntu mbibona iyo umuntu abonye abamuganiza agenda yirakira
abo bantu murabahishira ubu se wumva ari byiza kubahishira cyangwa se bagombye nabo kuganirizwa ku buryo bagira uruhare mu burere bw'abana babo cyane cyane kuba barateye umwana ukiri muto inda ubibona ute ku giti cyawe cyangwa bagenzi bawe iyo mubivuzeho mwumva hagombye gukorwa iki mwumva abo bantu koko bagombye gukomeza guhishirwa
ntabwo twakagombye kubahishira kubera ko tubibona nyuma iyo bikiri imbere barakubwira bati tuzagufasha ariko babikubwira bakiri guhiga inzira z'uburyo bacika rero bamaze gucika niho tutangira kwicuza tuyo tumenya tukabatanga
ye nuko sinzi niba wakurikiye ikiganiro uko dogiteri Odette Nyiramirimo yari arimo kugenda asobanura ibijyanye n'ingaruka ziba ku mwana w'umukobwa wabyaye hakiri kare niba hari ikibazo wamubaza wifuza kumubaza ndagira ngo nguhe umwanya
ikibazo nari kumubaza aho tujye bagiye babikemura cyari icyo kubasikoni twasubira ku ishuri ariko cyarakemura
babe bafashijemo ntiwabura no kumushimira ariko ntiwabura no kumushimira
turamushimira cyane yatubereye umubyeyi
urakoze rero rwose reka nkureke niba hari akandi kajambo wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika nk'inama muri rusange waba urakoze cyane Fiyete madame Odette uyu mwana mwamubwira iki atubwiye ibyo yanyuzemo sinzi mushobora nuko mwarageze n'amahirwe yo kubonana nabo ari muri groupe cyangwa se ku giti cye mwamubwira iki cyangwa n'abandi mwabwira iki muri rusange
aba bana twagiye tuganira cyane cyane muri rusange ariko bakabaza n'ibibazo ndetse iyo tubaganiza ntibanatinya kutubwira babateye inda kuko twabasobanuriye ko ari uburenganzira bwabo cyane cyane ari uburenganzira bw'umwana kugira ngo azamenye se kuko umwana uvutse akabona afite nyina gusa ntiyigere amenya se wamubyaye bimubera ikibazo gikomeye ubuzima bwe bwose iyo rero abo bakobwa babihishe murumva biba bibaye n'ikibazo kuri wa mwana namubwira rero ko agomba gukomeza akihangana akamenya yuko ibyo yagiye yacamo byose n'abandi benshi babicamo koko ibyo kumva ari igicibwa kuba bari baracikirije amashuri ho murumva twagerageje kubikemura uko dushoboye twabakoreye ikigo cy'ishuri kibigisha kudoda ariko abandi tukabakangurira gusubira mu ishuri risanzwe kugira ngo bakomeze bige bazagere ku byo bashoboraga kugeraho batanabyariye iwabo ariko nasaba abana b'abakobwa rwose abonye icyo cyago kimubiririye cyo kuba asamye imburagihe akwiye guhita abibwira ababyeyi be kuko nicyo ababyeyi barakarira cyane ni uko ajya kubona akabona umwana inda irakuze cyangwa se arabyaye atari yaranabikurikiranye ngo abimenye naho umwana yaba aba mu rugo akenshi arayihisha umwana w'umukobwa akenshi bahisha ko batwite ababyeyi babo bakabibona byararenze igihe
ubwo ni ukuvuga ko atanakurikiranwa n'abaganga ntiyivuza ntabwo ajya gupimisha inda
reka da ntabwo bipimisha rwose abenshi ni abatipimisha n'uwipimisha akaba yakupimisha yihishe kereke ababyeyi be babimenya ari ababyeyi beza bakaba bamujyana kwa muganga kumupimisha ariko abenshi usanga abyara atarigeze agera no kwa muganga kandi kindi nababwira nuko no mu Rwanda mu itegeko rya code penal harimo ingingo nuko ntazirege ngo zibabwire neza izo arizo ariko ibiri ibikubiyemo nuko umwana utewe inda afashwe ku ngufu afite n'uburenganzira bw'uko abaganga bayimukuramo icyo rero benshi ntibaba banakizi bagira ngo birabujijwe yego birabujijwe gukuramo inda ni ku itegeko rivuga ariko uwafashwe ku ngufu afite uburenganzira yemejwe n'abaganga ko yayikuramo ipfa kuba itarageza ku byumweru ngira ngo ni ibyumweru 12
ubwo bagenda bakareba iryo tegeko
ndumva aribyo biri mu itegeko kerekane wa bihindutse vuba ndaheruka kubisoma mu itegeko rwose biremewe ndetse n'umwana utewe inda nase erega na base barabafata bakabatera inda utewe inda nase na se wabo na nyirarume ibyo byitwa incest mbese ni bya bindi bya kirazira uwo mwana ubikorewe afite uburenganzira bwo gukuramo yanda noneho hari n'imyaka umuntu ashobora gutwita ataragerawo ngira ngo ni imyaka 14 umwana utewe inda ari munsi y'imyaka 14 nawe afite uburenganzira bwo kujya kwa muganga ababyeyi bakamujyana kwa muganga ababyeyi nibo icyo gihe babisinyira bakabyemera iyo nda bakayimukuramo kandi ntibibe byagira inkurikizi kuko iyo nda iba ishobora guhitana uwo mwana bakiri muto cyane aribwo umubiri ugikura rwose utangiye gukura kugira ngo ube wazakira inda icyo gihe rero iyo bibaye iyo myaka itaragera inda iba ishobora kuvanwamo igihe cyose inda bigaragara ko ishobora guhitana uyitwaye itarageza ku byumweru 12 iba ishobora kuvanwamo ibyo biri mu itegeko ry'u Rwanda biremewe ibyo yaba rero n'abana bikorerwa babimenyaga bakwihutira kujya kwa muganga koko kugira ngo banabafashe
twizere ko ubwo butumwa abatukurikiye bazabutanga hanyuma abana ntibakajye bihererana ibibazo byababayeho munyemere noneho dusubire ku murongo wa telefone twakire na Nana Eme Fafa uranyumva
yego ndabumva cyane
yego urahagana he
ndi mu Burundi agana neza mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo cyangwa igitekerezo
kenago mambande uwo mutumire sawa kenshi barakunda kuvuga yuko kumbura aba bantu baba byashikira ugasanga batwaye izimbanyi mu buryo batari biteze dukoreshe ikivuga mu buryo batari biteze bari majambo mu gihe kitaragera kikazi n'amategeko kenshi by'ukuri biragaragara yuko umuntu iyo bishitse akayitwara muri buno buryo ni ngombwa agira ubwoba yumve yuko yakoze ibipfa kuba kubera ko mu mico mbudere cyangwa ari Burundi hariho uko abantu tuzi neza neza uburyo imanyi zitwaramo ucuba umuntu wakoze ibidakorwa mu miryango none umva byagenda gutya ko ayo mategeko benshi baba bacanayazi amatuzi kuri izo mbanyi zitwarwa mu buryo bwinshi hariho by'ukuri nk'uko yabivuze ababa bafashwe ku ngufu hariho n'abandi biba byazananye murabizi ko gukura k'umuntu aca mu birimo bitandukanye bifate nk'akarorero uri umuntu w'umuyabaga uriyumvamo kuko ari ngombwa kubandera uwo muzo kubakana nk'akarorero ugasanga mwaciye mujya muri ibyo bindi byo guhuza ibitsina zandamutiyumvira zigaca zijyamo aba rero ubuzi ko muri sosiyete ari ngombwa babyakire nabi kandi ntubuzi ingene baza kubyakira hari n'abavuga bati turamwangaza cy'ukuri rero kugira ubwoba birumvikana ariko rero nagomba mbaze ushika iyo umuntu bamuturutse nko mu muryango urumva ko biba bifatwa ko yakoze ikosa rihesha urufaso niruke umuryango nawe nyine ubwiwe akitura nk'ubutungane akavuga ati ngiye bariko bafata nabi mu rugo cyangwa se muri sosiyete abaye kandi twumva ko aba yakoze ikosa we nyine ubwiwe ikibazo cyane ni icyo murakoze
ikosa madame nyiramirimo uyu muntu aravuga ati umuntu arabyiyumvamo ko yakoze ikosa hakaba nubwo abataza amategeko cyangwa se akirinda no kujya gushaka ubutabera atinya nyine iri ni ikosa gutwara inda ni ikosa rishobora guhanwa n'amategeko mwabwira iki uyu muvandimwe n'iki cyakorwa aravuga ati hari abataza amategeko hari no gutinya kuba banayitabaza
iyo umukobwa atwaye inda agira ngo koko ari mu cyaha ariko si icyaha gihanwa n'itegeko kuko yabikoze yenda yabikoze yishimisha ariko kandi ashobora no kuba yatwaye inda kuko yafashwe murumva rero nyir'icyaha nta nubwo ari wa wundi wafashwe ni uwamufashe ku ngufu birumvikana rero ko we ubundi nta n'icyaha rwose abarimo ariko iyo umwana w'umukobwa abyiruka ubundi ndetse n'uw'umuhungu baba bagomba kwigishwa aba mbere babigisha n'ababyeyi bababyanye bakabigisha ko umwana agomba kwitwara atyo akirinda ibimushuka cyane cyane iyo amaze kugera mu gihe cy'ingimbi bita adolescence mu gifaransa agomba kumenya yuko umubiri we uhinduka akiyumva kandi aba afite ibyiyumviro bimukurura ashaka ikindi gitsina icyo gihe rero ababyeyi n'abandi barezi abamwigisha noneho kuko icyo gihe aba ari mu gihe cy'amashuri mu gihe atangira ubugimbi nabo baba bagomba gushyiraho akabo bakabasobanurira bakabyigisha bakamubwira uburyo azajya yiyumva kandi ko akwiye kugendera kure ikindi gitsina kuko bishobora kumugiriraho noneho ingaruka mbi cyane hari ubwo rero ari ababyeyi barangara ntibabyigisha abana babo hari ubwo abarezi abarimu barangara icyo gihe icyaha murumva ntabwo kiri kuri wa mwana w'umukobwa watwise ndetse banamubeshye abenshi baba bababwiye ngo nubikora bwa mbere ntabwo uri busame ngo umuntu asama abikoze nk'ubwa gatatu cyangwa ubwa gatanu wa wundi umubeshya abagira ngo nyine azabanze yikomereze inshuro nyinshi bahura amubwira ati wa mubare nturagera ubu igihe cyo gutwita ntikiragera umukobwa akabyumva atyo akagira ngo nibyo kandi nyamara atwita ashobora gutwita n'ubwa mbere rwose ubwa mbere abonanye n'umugabo yewe hari n'uwo nzi watwise agifite kagaho bita imene ni ukuvuga ngo akiri vierge n'uwo bahuje ibitsina atigeze yinjiza ngo amwangize yangiza ko ako kaba gakingirije mu nzira ya nyababyeyi ni ibintu rero bibaho ko rwose umukobwa ashobora kubikora bwa mbere yenda bitanageze kure cyane ariko akaba yahita asama ababeshya bababeshya kubera yuko wa mukobwa atigeze ajijurwa muri ibyo ngo abimenye ntabwo rero aba afite icyaha rwose yatwise abana b'abakobwa bakwiye kubimenya ni icyaha ngo aba yigwiriyemo ariko iyo bibaye aba agomba kubyakira ahubwo we akamenya uko akwiye kubyifatamo twakundi nababwiye ko kujya kwa muganga
yego birinde rero aba bashuka bababwira n'ibintu bitari byo ku murongo wa telefone dufite na Cyril Umuvunyi Cyril uraho neza
muraho
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo, mfite n'igitekerezo. Ndahera ku gitekerezo hanyuma ngarukiriza ku kibazo. Igitekerezo mfite, mbere na mbere ndabanza nshime Dr. Odette. Uriya ni umubyeyi nkunda cyane, no kuba bari abana barabashe gusubizwa mu ishuri, barabashe gusama inda zitateganyijwe, nawe yabigizemo uruhare, turamushimira cyane. Ariko hari ahantu nanone muvuga aho ababyeyi nyine batakira neza aba bana, ariko kandi nanone ababyeyi ntabwo babatera ibuye, kuko buriya hari umwana umubyeyi agira inama, umwana ukamugira inama, umwana ukamuhana, umwana ukamukurikirana, ukamugira inama mu buryo bwose bushoboka, ariko umwana kandi akakunanira, kuko iriya myaka y'ubwadolesanse ni imyaka ibiruhanyije cyane, rimwe na rimwe umwana akagutuka, umwana akajya arara amajoro. Rero ugasanga ni ibintu biba bitorohera umubyeyi, ugasanga yaramuka asamye umubyeyi ntabyumve pe, kuko akumva yaramuca mu muryango, ugasanga atari uruhare rw'umubyeyi cyane, ahubwo ari agahinda batewe n'uko umwana bataramwumviye. Kimwe n'uko umubyeyi aha umwana minerevare akajya gusohoka kugira ngo yishyure ku ishuri, kugira ngo yige akirirwa, yagiye gusura abahungu mu mageto, ugasanga ari ibintu nanone bidashimisha ababyeyi. Ariko nanone utashimira ababyeyi uwo mwanzuro baba bafashe wo guhana ababyeyi, wo guhana abana muri iyi minsi baba barimo nyine itaboroheye y'ubwo buzima. Mba mbona rero ababyeyi mbere na mbere bakwiye kuba baganiriza abana babo, bakabaganiriza ku buzima bw'imyororokere, ntabwo ari ibishegu nk'uko bo baba babivuga. Si ngombwa ko wavuga ibintu mazina yabyo, ntabwo ari ngombwa, ariko ufite uburyo ki ushobora kubivuga mu marenga, ukamusobanura rwose umwana akaba yabyumva. Ikindi ni kuriya gusama kw'abana, hari umwana uhishira uwamutinda, icyo gihe kumuhishira aba yaramushyizeho iterabwoba, n'ubivuga nzakwica. Ibyo bijya bibaho bikaba byaho rwose, umwana akabaho ntumenye umubyeyi, ntumenye umuntu wamutinda, umwana akazakura utazi uwamutinda. Icyo gihe rero hari igihe uwo baramutinda aba ari se, ubaramutinda bari umuntu wo mu muryango hafi aho ngaho, ngo na musaza we bijya bishoboka ko ibyo ngibyo bijya bibaho, urumva aba ari ibintu by'amahano. Rero kujya kuvuga ngo ni se wamutinda, musaza we ni nyirarume, ni se wabo, akenshi akunda kuba yabihisha rwose akazabaho ngaho. Ikindi hari ikibazo nshaka kubaza Dokiteri, ese iyo ari umwana ukinjira mu bugimbi akigira imyaka nyine yo gutangira kwirotera, kuko ndatekereza ubutarirotera sinzi ko yabasha gutinda, icyo gihe amategeko abivuga nk'iki? Ese umwana akabona akiri muto imyaka 12, 13, kimwe n'uko wenda biterwa n'uko aba yarabayeho n'imyaka 12 biba byamushoboka, icyo gihe amategeko abivuga nk'iki? Ikindi uwo mwana ikijyanye no kubyara, hari ababa bari muri iyo myaka ari batoya bakabasha kwibyaza, benshi njyewe njya mbimenya njya mbona baribyaje bagiye bibyaza, nyamara ugasanga umuntu wo mu myaka uri mbere kuba yabyara guhera muri 20 kuzamura, ukumva ngo warabagwa. Icyo gihe ho biba biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Nagira ngo ibyo ngibyo muze kuba mwabisubiza. Murakoze cyane.
Urakoze Siriro. Ubwo mu kanya Dr. Odette aragusubiza, reka ariko mbanze gatoya mbere yuko agusubiza twakire umwe mu bana bagize nawe ikibazo cyo kubyara akiri muto. Clementine, uranyumva? Clementine, turi kumwe?
Yego, ndakumva neza.
Wiriwe neza?
Yego.
Turimo kuvuga rero ibibazo by'abana baterwa inda bakiri batoya, icyo kibazo urakizi? Ni iki wakitubwiraho ukurikije ibyo wanyuzemo muri makeya?
Ngewe ikibazo nahuye nacyo, nari ndi umwana mbyara inda ntateganyije, mfite umwaka 16, uwo mwana wanjye amaze kugira imyaka 2. Ubuzima niyakiyemo nisanzemo ni uko ababyeyi baguhereza mu rugo ukaba nk'igicibwa mu muryango, wumva ntacyo uri cyo mbese.
Hanyuma waje kubyakira gute? Byakugendekeye gute kugira ngo ubashe kugera aho ugeze ubu ngubu?
Ngiye kugira ngeze aho ngeze, uko ubuzima numvaga kwiyakira ntabishoboye, nuko numvise umushinga wo muri Berwa Kinunu, urugo ufasha abana b'abakobwa babyaye bashize imyaka uwo mushinga rero waramfashije uranyakira mbahona n'abandi bana turasabana nkajya numva nanjye ndi kwiyakira kuko kuvuga numvaga ntavuga ipfunwe ryari ryaranyije ariko ubu ngubu aho nagiye mu mushinga berwa kinini yatenguye nanjye ubu rwose pe mfite ubwisanzure nariyakiyengera aho abandi bari nzaganira ngaseka ariko guseka byari byaranze.
Ni byiza, nizeye ko uzajya uganiriza n'abandi n'uzahura n'ikibazo nawe uzamuganiriza ukamubwira uko agomba uko ashobora kwifata.
Yego.
Reka ngushimire rero Clementine kuri iyo kuri ubwo buhamya udusangije, urakoze cyane. Ku murongo wa telefone bambwiye ko dufite na Zaninka nawe wahuye n'icyo kibazo. Zaninka uranyumva?
Yego ndakumva.
Umeze ute wowe? Nuko hanyuma se ibyo guterwa inda ukiri mutoya ukabyara ukiri mutoya wowe byakugezeho izihe ngaruka?
Byangizeho ingaruka zo gutangira inshingano zo kurera kandi nanjye nikeneye kurerwa, binshyiramo ingaruka zo gutekereza amashuri. Mbega ejo hazaza hanjye hakubura inyuma.
None ubu ugeze he, urabibona imbere hawe, urahabona gute?
Kuva na kwinjira muri Werwa Kinunu ikamfasha kwiga umwuga w'ubudozi, muri make ubuzima bwanjye bwarahindutse. Uko nari mbayeho mbere nashoboraga no kugura n'amavuta yo gusiga umwana, ariko ubungubu ntabwo nayabura, ari nakwiteka kugura yose nayabona kubera Werwa Kinunu.
Nizere ko nta n'uwagushuka kugira ngo agutere iyindi nda.
Oya, ntabwo byashoboka kuko ubu ngubu nanjye bafite ayandi mafaranga.
Akenshi babasukisha amafaranga?
Nashaka gusukisha amafaranga kugira ati ngwino akugurire, ariko ubu ngubu nta kintu yambwira ngo ninzangurire, wenda bize kuvamo izo ntandaro zo gukora bishoboke kandi nanjye nabasha kukigurira kuko imitego wenda abagabo baba bakiri abakobwa babona nk'iyakugira ngo inangungu no akugure ntakubwira ko aragukorera ibyo, mushobora kwicara nawe utazi ko ibyo ngibyo biri bube, ugasanga wisanze muri iyo mibonano mpuzabitsinda kiviye mu bintu utateguye. Ariko ku bw'uko mba nifite yayandi mafaranga ntabwo yambwira ngo inzangure kuko nta kintu yaba agiye kungurira ubwanjye ntariki bashinzwe kwibonera mu budozi mba nakoze.
Oya rwose, mukomereza aho ngaho, urakoze cyane. Padiri, nagira ngo noneho nawe tuguhe ijambo mbere y'uko Dr. Odeta asubiza cya kibazo. Nimutubwire iyo mwumvise nk'abo bana mwafashije bavuga urwego bamaze kugeraho, mubyakira mute, murabibona gute?
Iyo urebye urwego aba bana bavuyeho ukareba naho bageze, twumva ari ibintu bishimishije cyane ku buryo iduha icyizere cy'ejo hazaza, haba kuri bo ndetse no ku bana babo, kuko kurya iyo ufashije umubyeyi uba ufashije n'umwana we, bituma abasha kurera umwana we neza, akabasha kumujyana mu ishuri, bityo ejo hazaza he naho umwana we ndetse naho umuryango we muri rusange ugasanga birarushaho kugenda neza. Kandi tunashimira ababigiramo uruhare cyane cyane Nyiramirimo Odeta umutumirwa w'uyu munsi, kuko adasinzira na rimwe, buryo ahora adutekereza akadushakira abaterankunga kugira ngo tubashe gufasha abo bana kugira ubuzima bw'ejo hazaza.
Reka ngushimire cyane rwose Padiri Theophile Hakizimana, mwakoze cyane kugira uruhare muri kiganiro. Reka noneho duhe umwanya Madame Odeta Nyiramirimo kuri cya kibazo umuvandimwe Cyrille Muvunyi yabajije, turimo tugenda tugana ku musozo. Dr.
Mwakoze cyane Jenny, ndabanza gushimira cyane ariko abo bana b'abakobwa Clementine na Zaninka batanze na guhamya
na fiete
byo bari bamerewe rwose kandi nashimishijwe nuko ubu bameze neza kuko nkibonana n'abana b'abakobwa bwa mbere kuri paruwase abona hamagaje bwa mbere bakaza tukagirana inama bose barariraga nta n'umwe wasekaga niyo wagerageza kumusetsa yarariraga n'umwana w'akarira ariko ubu n'abana barakina na ba nyina bagaseka iyo mbasuye buri gihe mvayo nishimye ndagira ngo rero nsubize Siriro Siriro rwose nanjye ndagushimiye cyane banavuze ko nkunda nuko nubwo numvise yewe ntakuzi ariko wakoze kushimira yavuze ibintu rwose bikomeye uburyo umwana ashobora kukunanira nyaho wamuhana nuko wagira ute ukamuhaminera ibara akajya mu kabari cyangwa guhura n'abahungu ibyo nabyo birashoboka ariko njyewe sinkunda gutera abana ibuye mba ntekereza yuko iyo umwana akora ibyo hari aho twe nk'ababyeyi tuba twararangaye cyangwa twarateshutswe ntitumuzamure neza tumuyobora tumugira inama kurya iyo uyoboye iyo uri umuyobozi mwiza iyo uri umubyeyi mwiza n'umwana agenda akurikira inama umugira abana rero bose iyo bageze mu bwangavu baba bakwiye kuganizwa cyane kurusha uko banaganizwaga mbere bataragera muri icyo cyiciro kuko baba bafite izo risike nyinshi zo kuba bahura n'ibyo bishuko hari ababyeyi benshi rero batinya kubiganiriza abana koko bagatinya ugasanga bayoberwa n'uko babivuga hari abo najyaga nganiza ari ababyeyi nababwira nuba abana mujye mubigisha ko bakwiye kwifata ariko munabasobanurire ko niba naniwe kwifata hari n'uburyo ashobora gukoresha bwo kugira ngo atandure indwara icya mbere kuko murumva nubwo twavuze cyane ibijyanye no gutwita ariko hari no kwandura sida hari no kwandura izindi ndwara
kombo n'ikiganiro tuzongera kugikora n'ikindi gihe ndabona amasaha isaha irageze reka mbashimire cyane madame Nyiramirimo nshimire na padiri namwe mwese abo twari kumwe n'abagize uruhare mwakoze cyane
like the sun, light up the earth, you light up my life, the only one I ever see with a smile so bright, hey, and just yesterday, you came around my way, you changed my whole sin way, with your astonishing beauty, oh, you couldn't make a brother sing, no ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord. Ooh, Lord. Ooh. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no but I cannot take your place. I cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen.